Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ndetse turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Naho rero mushobora igihe cyose kwasanga ibiganiro n'amakuru byacu. Uyu mwanya rero ni wa mwanya wanyu, murisanga mwese muratumiwe.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero, ntidutinze. Turi kumwe na Jean-Claude Ngoboka. Ngoboka we, uraho urakomeye?
Ndaho ndakomeye.
Uratangaza iki?
Natangaza amahoro kabisa mu Rwanda rwacu.
Nuko rwose Imana ishimwe.
Ibintu byose ni okay. Ari ku mugenzi?
Yego.
Ndakumva neza cyane.
Ye.
Subwa mbere kandi tunavuganye, ndi kumva ari ubwa kabiri kuva namenyana namwe kuri internet.
Yego nibyo.
Ndakwemera buriya mu makuru meza tugezaho.
Yego.
Mu minsi ishize duherukana, ndikumva warigeze kumpamagara mu mezi ashize. Hari ikibazo cy'inzara mu ntara y'Iburasirazuba.
Yego.
Ariko ubu ngubu aho kabisa imvura iragwa, abaturage bari guhinga imyaka. Mu ntara y'Iburasirazuba nta kibazo kigihari kabisa.
Ariko umenya ngo hari akabazo kateye mu rutoki, ikintu kimeze nk'akarwara cyangwa indwara.
Hateye indwara cyo kirabiranya.
Kiranyuranya?
Kirabiranya. Urwo rutoki byo rwararimbutse henshi, no mu kiza Rwamagana aho yarahatsembye hose.
Nta muti barabona?
Umuti so, nta muti se wa kirabiranya. Bagerageza reti igerageza kubirwanya. Kubiri no umuti ni ukuyikura nyine n'imizi yayo yose ukayirembura ukayitaba.
Niwo muti ubu ngubu hari nta wundi?
Nta wundi muti turabona wagira kirabiranya, ni ukuyifasha kuyirimbura ukayitaba. Ibikoresho wakoresheje ukabanza ukabicanira n'umuriro kugira utabikoza ku yindi nyama itandura.
Ibikoresho ubyogeje gusa ntabwo byaba umwanda,
mbese bacukumbura
iyo virusi cyangwa mikrobe ntabwo bivuyeho?
Iyo ibyogeje ntabwo virusi yavaho.
Ntabwo
igivaho. Abashinzwe iby'ubuhinzi n'ubworozi babatubwiye ko ugomba kujya uyitema, amara kuyitema ukayirimbura n'igitsitsi cyayo n'igisigare mu butaka, warangiza ibikoresho wakoresheje ukabicanira n'umuriro bigashya byahatari, wanyeza iyo wakoza ku yindi ngemo ntabwo yafatwa kubera ko virusi ziba zashize kuri uwo mupanga wakoresheje.
Nuko uyibwirwa n'iki iyo iteye, tuvuge nk'insina imwe yifashwe?
Ingemo yifashwe ikikubwira amakoma yayo aba umuhondo, ikaburamo imbere mu mutima. Amakoma akaba umuhondo. N'igitoki none cyaba ari umunyagara. Kirashya kandi kikiri gitoya, kirashya cyane.
Ubimenya iyo byatangiye? Mbese icyo nshaka kuvuga, iyo ubibonye gutyo se, ubwo igihe ntabwo kiba cyarenze, ntabwo iba yatangiye kwanduza izindi byegeranye?
Ibisanzwe nyine ni ukuvuga ngo zibazandi icyo ukoraho zose tuzirimbura ku kanya ko zose zafashe nani musigamo zose urarimbura ugatera bundi bushyashya iyo ndwara kabisa yaratuzengereje Rwamagana na Ngoma yadukozemo kabisa yarahatembye hose
nuko nimukomeze rero muhangane nayo kandi muzayitsinda
ariko umugenzi
yego muhe nawe avuge
ndakwemera kandi ku makuru meza tugezaho
yenda gushimiye cyane ngoboka we
nawe urakoze kuba munyakiriye kuri iri Amerika
ye nuwo rero muhe telefone tuvugane
halo
urahura komeye
murakome neza
wewe witwa ndese
agiye nitwa Mukambarushimana Tanazia ndi umukecuru w'imyaka 47
none se upfana iki ngoboka
ngoboka ni umwana wanjye ni umuturanyi ariko rero ni umwana usobanutse ageze ubwo iyo tugeze ibintu nk'ibi ndavuga nta mashuri wize ntago ari ay'ubusage sinapfa kubyinjiramo kuri telefone ngo mbibashe
kandi wabishoboye
nuko nyine banyoye ariko sinanabiyoberwa ahubwo ubundi bazi ukuntu ndi kuvugana n'ijwi rya Amerika nkumva ni igitangaza
nuko rero wabishoboye wakoze nawe igitangaza erega burya buri muntu wese ashobora gukora ibitangaza
nuko uri kose buriya rero
yego
kwebwe umuntu wo mu Rwanda rwa muzehe wacu Kagame koko ndabona ntanjije hari pe n'abakecuru kuba tubasha kuba tuvugana no muri Amerika birakomeye rwose
murasobanutse rwose nibyo mujye mumushimira ko yazanye iminara ituma telefone zifata mu mpande zose z'igihugu
amashimwe twarayamwongeye ejo bundi mwarabibonye namwe mwaranabyumvise
twarabyumvise twaranabivuze mu makuru
hari aho mwatubonaga twahimbawe twaserutse turi kuvuga ngo tumwongeye indi banda rwose umusehe wacu ni muzima namwe turabashima abantu mwa mwarabashije kugeraho kose koko ubuge birantangaza nkumva ngo Amerika nkumva ngo Amerika none koko mvuganye n'ijwi rya Amerika
nibyo ntabwo bibeshye turi kuvugana ubu ngubu nicaye Washington muri Amerika Washington ni umurwa mukuru ni umurwa mukuru wa Amerika ubwo rurumva nawe ushoboye ibitangaza nawe ushoboye ibitangaza
ndabishoboye
yego
ariko se
yego
reka mbasobanuze ubu ngo hari no kutureba ubu mo murambona
oya byo ntabwo ari byo
ntabwo byo bivyo
byo ntabwo ari byo ibyo bisaba ubundi buhanga ubu ngubu tutarimo dukoresha ariko ubwo buhanga burahari ni ukuvuga bishobora kuba ku byo bita WhatsApp
yego
cyangwa se ku cyo bita Skype ubu ntabwo rero ibyo turimo dukoresha turi gukoresha umurongo wa telefone usanzwe gusa ntabwo nkubona nawe niyo mpamvu utambona ariko mu minsi iri imbere hano barimo barabitunganya ku buryo mushobora kuzajya tuvugana turebana twese mumbona nanjye mbabona n'abandi dukorana mubabonana nabo bababona mu minsi iri imbere sinavuga ngo ni igihe n'iki ariko barimo barabitegura
rwose Imana ihabwe icyubahiro
cyane rwose ngoboka se ni imfura yawe cyangwa
ngoboka ni ibyara ryanjye rya gatatu
azaguha abuzukuru ryari
arimo arabanza kugerageza ngo ibi byose nawe arebe ko hari aho yazagera azamukura muri Amerika azamukura he ndabizi ngo yabuze umukobwa mwiza nabyo banza
yabuze umukobwa mwiza muri urwo Rwanda n'abakobwa beza bahari wari uzi se mukarushi mbabarira Atanasia we
karame
wari uzi yuko mu Rwanda Urwanda ruri mu bihugu bifite abakobwa n'abagore beza
none ngoboka akaba ari mu biki
ngoboka ahubwo mukubita agashyi ku kibuno hanyuma agenda akanura amaso areba abakobwa beza barari
ariko ikibazo afite wasanga atari abakobwa yabuze ahubwo ubushobozi bwarabuze akaba anyirarira
erega burya rero nanjye mfite urugo mfite umukobwa w'inkumi ntabwo nagira ngo twumvikane nk'ababyeyi, ntabwo ari uburyo bwubaka hubaka abantu. Noneho iyo ugiye gushaka ibintu mbere yo kubaka, ubwo se uburi mu biki? Uburi mu biki se? Kandi urugo nyine, urugo ari ugushaka ibintu, niko kubaka urugo.
Niko kubaka urugo.
Ushaka uwo mufatanya kubaka urugo. Noneho mwamara kurushinga, murabanza mukarushinga.
Yego.
Mwamara kurushinga mukarwubaka.
Yego.
Kuko kurwubaka rero niko gushaka ibyo bintu, bwira rwose ngoboka uti va ku giti dore umuntu shinga urugo umpa umukazana mumpa buzukuru ibintu uzagenda mubibona buhoro buhoro niko rwubakwa.
Yego rwose.
Yitinda yigutinda ntatinda se mu biki.
I think that's a good thing. Musuhuze cyane turi rwose kimenye baragusuhuza rwose. Ariho no witwa kimenye rwose.
Nawe ngo muraho neza?
Eh murakomeye cyane.
Ngo muraho cyane. Ntabwo ushobora kumwumva kubera ko ari kubundi ari ku buhanga bw'ibyuma ariko rera arambwira nange ngatumika.
Turaho turakomeye natwe dore ko ahubwo ndamubwira uti yishimiye kuba amazina yawe ari ay'umwami w'igisaka n'ubusanzwe kandi natwe turi mu gisaka ubu ngubu.
Ubundi wasanga ari n'umwuzukuruza we cyangwa se ubuvivi cyangwa ubuvivure bwe.
Muraho cyane mwana wanjye kimenye nayo ndabasuhuje.
Uramwiyumviye rero.
Rwose Imana ihabwe icyubahiro. Natwe turakomeye namwe mwihangane.
Yego. Urakoze.
Urakoze nawe.
Imana ikomeze ibaho umugisha.
Namwe barinde.
Umugoroba mwiza.
Ari supu mugenzi.
Oya ni Kamirindi Thomas. Ni Kamirindi Thomas.
Kamirindi Thomas.
Mugenzi nuwo kuri BBC. Ubu ngumwe bwe muri kuvugana n'ijwi rya Amerika. Yego.
Yego ndabitiranye muvuga kimwe.
Nibyo.
Eh,
usibye ko twanareranywe mu kazi twaragatangiranye.
Ariko nawe vuko.
Telefone yawe itangiye kuvuga nabi.
Niwigeze gukora kuri radio nawe?
Ye nigeze iyo twakozeho twembi mugenzi nange kera yitwaga Radio Rwanda. Twayikozeho twembi giye nkora makuru mu Gifaransa wakora makuru mu Giswahili. Nuko rero
nigeze kubumva niga primaire.
Nuko
undi kumwe n'umwana nkurikira rero umuhungu yagira nawe ngo gusuhuze.
Nibyo.
Nawe
muhe telefone.
Oya ni karo kwibuno.
Uraho urakomeye?
Nakomeye.
Wewe witwa nde?
Ika Mobutu.
Mobutu?
Nibyo. Nibyo.
None se wavutse Mobutu yaje gusura u Rwanda kera, ntabwo nibuka umwaka wari.
Nyine papa yavuye muri Congo araza arabinyita.
Yabaye muri Congo?
Yari umusirikari.
Icyo gihe yari umusirikari? Umusirikari wa Congo? Yabaye umusirikari wa Congo? Burya bwose hari abanyarwanda babaye abasirikare mu bindi bihugu. Nuko noneho araza kwita Mobutu, ariko icyo gihe igihugu cya Mobutu cyitwaga Zaire. Nuko ufite imyaka ingahe?
14
gusa. Uriga neza?
Nabuze ubushobozi kuko yaronye arasubirayo nyine. Nawe urabyumva, yari igende ntiyari yahagarutse imyaka 7 yose ishize.
Kandi numva hari uburyo leta ndibwira ministeri y'imibereho myiza y'abaturage ntabwo igifasha abantu se babakene kwiga.
baragufasha wagera mu sekunde ukabura ibyangombwa.
Eh.
Sindi nyine ngiye kuri byagenze. Ha.
Wagarukiye mu wakangahe?
Magatadatu.
Ubwo umaze imyaka ingahe wicaye?
Ni iki gihembwa gusa?
Eh. Noneho rero. Imigambi yawe ni iyi?
Ni yo gushakisha umuterankunga wa Nyanza.
No,
umuterankunga nyine nako nakomeza.
Reka ngoboka ndumva arimo kuvugira. Ngoboka we reka Mobutu yivugire. Ahubwo rero Mobutu
Karame
umuterankunga wa mbere ni wowe ku giti cyawe. Biterwa n'icyo ushaka n'uburyo ubishaka. Urabyumva?
Yego.
Ejo twahoze tuganira n'umunyarwanda witwa Bahizi Olivier, bamwe bazi ko ari yitwa Mapengu. Yagiriye inama abantu b'urubyiruko ati ishuri riraho muri murebe ahantu mutuye mukanura amaso, ariko mubanze mwebwe mwiyemere mwiyumve ko mushoboye. Ati noneho ati ishuri riri mu bintu byose, riri mu bantu bahinga, riri mu bantu badoda inkweto, riri mu bantu bakora imodokari, bakora amamoto, bakora amaradiyo, badoda inkweto. Ati ibyo bintu ayo mashuri ntabwo tuyitaho, twebwe tukarangarira ibindi. Ngo ugiye gushaka umuterankunga, umuterankunga suzamukura he niba wowe utifashije? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, burya niyo ufite umuryango uba ufite ubukungu butagereranywa. Kuko umuryango ushobora kukugira inama, umuryango ushobora kugufasha n'aho utishoboye, ibintu nk'ibyo. Kandi n'u Rwanda ni umuryango nyarwanda, nawe rero ushobora kugufasha.
Na mama ngiranye ndura byumva, nawe yari aherutse gupfa. Papa niyo mpamvu yagiye ubu nsigaranye umukecuru ubyara mama. Kandi turi abana bane nyine. Ubwo urumva ko ngiye nshakisha nyine umukecuru agafasha barumuna banjye nanjye dufatanyije.
Yego.
Nta yindi mpamvu rero kwigaho umuntu abonye ubushobozi byakwiga, kandi n'uwa mungana naho umuntu aba ari kwiga byose ni mu mutwe.
Ni mu mutwe. Ikindi Mobutu uvuze ikintu gikomeye kandi ndagishimye cyane, ni mu mutwe. Gukoresha rero umutwe, gukoresha ubwenge, ntabwo utegereza kavi muhana kuko kazi imvura ihise. Banza wishakemo ubushobozi, urabufite, umutwe urawufite, hanyuma ibindi bizikora. N'ubuzima urabufite. Icyo ni gikuru rwose, ndagushimiye cyane. Nawe tuzongera tuvugane mu minsi iri imbere, hanyuma umbwire imigambi umaze kugeraho. Urakoze cyane.
Ino narimbashije kubona twari twegeranye na mukecuru wacu uturera.
Yego.
Umwana nawe yahuye n'ibibazo rero utabyumva uko. Ese yigiriye yisubiriye Kongo, nyina yarapfuye.
Ibyo yabivuze. Yabivuze kandi dufashe umwanzuro yuko afite ubushobozi, afite ubuzima, afite amagara, afite ingufu, aracyari muto, afite umutwe, ubwonko bukora neza. Icyo turacyanzuyeho rwose, turumvikana. Ngoboka urakoze.
Namwe murakoze kandi mugire umunsi mwiza.
Komera komera.
Sawa.
Muteze amatwi radio. Yego. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro cyanyu murisanga mwese, murabatumire rero, murabatumirwa. Turi kumwe na Jean de Dieu kuri telefone. Jean de Dieu.
Sawa neza.
Urakomeye.
Ndakumva Thomas.
Amakuru yego, amakuru yawe.
Amakuru ni meza cyane. Ndi mu karere ka Nyamagabe, ngo ni mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, na ndumva ngo bukana bari Burasirazuba.
Yego.
Nanjye ndi mu majyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Nyamagabe, ahahoze ari Gikongoro mu Batebo.
Ndahazi.
Ku kantu kazi.
Ndahazi byose n'Abatebo ndabizi.
Ariko, Shema.
Yego.
Wari uzi ko dusigaye twitwa Abatebo kubera ibyo twagezeho?
bivuge rero bibwira abandi kandi ariko rero n'igikuru n'ukubabwira uko mwabigezeho kugira ngo nabo babigireho babigireho kubera ko buryo wateye imbere ikintu cy'ambere ushobora gufasha abandi n'ukubabwira uburyo nabo bashobora kwiteza imbere ndaguteza amatwi rero
ndi mu karere ka Nyamagabe mu murenge wacu wa Nkomane twegeye ishyamba ariko twegeye ishyamba kandi tukaba dukura amaboko mu mifuka icyambere no gukura amaboko mu mifuka hari icyo bise ikimina twise ikimina tubasha kwizigamiramo amafaranga twiteza imbere tukabasha kuba twatangamo imigabane tukajya mu bintu by'amasosiyete nk'uwo mwana icyo namubwira abashije ko yabona amafaranga agura inkoko inkoko ashobora kuba yazamuka akiteza imbere cyangwa akagura itungo rigufi bita urukwavu bakame
yego
kuko niko gatungo gatoya umwana ashobora kuzamukiraho akiteza imbere agasiba gusesagura amafaranga yabona ijana akaribika mu kinyarwanda turavuga ngo igiceri kigatinda kikabyara inote rero ubwihutema two twiteza imbere hano mu karere kacu kwa Nyamagabe ubu dufite icyayi dufite ibirayi dufite ibintu byinshi dufite amashaza dufite amatungo magufi amaremare tugahita dushimira n'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika hari icyo bita gira inka munyarwanda ubu nta muturage wa hano Nyamagabe udafite inka buri muturage wese aroroye ubwo urabizi ko impamvu batwitaga batebo nuko ntiheraga twabashaga kuba tujya guca ibiti tukabaha ibitebo ariko ubu nta kibazo n'ibitebo turabibaha ariko tukahirira amatungo tukanywa amata ubu ibibazo byose byari biriya n'Inyamagabe byarakemutse kubera umukuru wacu w'igihugu ubutaka busigaye bwera dusigaye dufumbiza ifumbire y'imvaruganda n'iy'amatungo urumva inka zo zirahari buri muturage wese aroroye urumva ko ibyiza ariko tutabigezeho hano n'Inyamagabe
yego
natwe rero ikintu twavuga tukangurira turimarirwa intego z'akarere ka Nyamagabe
yego
n'abandi nabo bazatureberaho ushatse baza no gukora urugendo shuri rwa hano ukareba ukuntu duhinga icyayi tugisoroma dufite inganda ibintu byinshi kabisa baza hano Nyamagabe bakatwigiraho ubu naje twateye imbere
ye Jean de Dieu urakoze cyane kubera ko n'uriya mwana Mobutu umugiriye inama
nizeye ko
yego
akarubangurira rugura makeya inanga numva Nyamagabe rugura amafaranga 2500 akarubangurira rukabyara abana batanu tukazamuka gutwa nanjye kuko ndi mu bantu bazamutse gutwo ubu ndi umukanishi nkaba ndi ufite na terime ishobora gutwara n'imodoka nkaba nahinga ibintu byose numva nabikoramo kandi cya mbere nagatinya akazi kiri nabwira nanone urundi rubyiruko rushobora ko rukunda ijwi rya Amerika ariko bakunda no kumva cyane kumva radiyo ijwi rya Amerika cyane iba igera ahantu hose mu Rwanda ahantu hose barayumva ahantu hose igeze barayumva ikindi navuga kuba ukura amaboko mu mufuka ukumva ko niba urangije kwiga kaminuza utavuga ngo uzategereza akazi ko kikaramo ukaba wabasha guhinga ukiteza imbere ukaba wabasha kuba hari icyo twita nk'urubyiruko kwiharika ukiharika ibishyimbo cyangwa ugatera ku ruhande rwawe mama wawe cyangwa papa bakaguha umurimo ugatera ibirayi abana kwirirwa ku kabari cyangwa kwirirwa ku mihanda ngo utegereje kuba wakiba urubyiruko njyewe nicyo nagira inama none kimwe navuga intanga kimwe dore ko twaba dufite muri iyi minsi
yego
igikorwa cyahariwe urubyiruko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku rubyiruko urabona ari mubwira umukuru wanjye ati kuki utarazana umudamu nanga nanone kiri nabwira urubyiruko kuba gukundana ku mafacebook ku matelefone kumva mushatse kubana mutari mwabasha kuba mwahura cyangwa umuganeho urujyaneho nanone nibyo bintu bishobora kuba biriteza umwuka mu bw'umwungu dufite nk'urubyiruko icyo navuga cyo nawe agomba kwitonda ngoboka akaba yabasha kuba kuko urugo wabivuze ko ushobora gushaka ibintu ufite urugo ni byiza ariko nanone ikindi kintu ashobora agomba kwitonda mu gihe agiye gushaka rwarugo kuko ntabwo ari ibintu umuntu ashobora kuba yabyuka agahita abirota cyangwa abikora agafata gahunda yo kuba yashinga urugo kandi nuwo babishingana atari ugukundana icyumweru kimwe cyangwa iminsi ibiri akaba hari ibyo atabasha kwihanganira bye akora kandi icyo mibi akora cyangwa imyiza akora akaba atayizi ariko iyo bakundanye umwaka n'igice imyaka ibiri ndumva bishobora kuba byamuhesha agaciro kandi bikamuhesha n'umutekano.
Ye Jean de Dieu, ubagiriye inama nziza rwose. Niko se Jean de Dieu, nkwibariza akabazo kwambwiye ko muturi ishyamba muracyagira ahantu hitwa Pindura, haracyari aho abantu bahagarara bakica akanyota bakarya n'icyondi.
Icyondi cyo ntabwo bakikirabaho. Njyewe ndi muto ariko nanjye numva abakuru bavuga ko icyondi babiryaga. Aho hantu hari ahari Pindura wicara ukarya icyo ushatse ariko kitari icyondi, ufashe kandi burusheti kajyanye n'akintu cyangwa aka kabenzi
byaba byiza ibyondi batakibirya kubera ko numva ari inyamaswa zigomba kurindwa.
Ubu ngubu icyo nakubwira,
yego,
bya byondi twebwe tubivanamo amadovize y'abantu baje kudusura baje kubireba.
Aha, nuko rwose Jean de Dieu, ndagushimiye cyane.
Nanjye ndagushimiye Toma, mba mbakurikiye buri munsi kandi nanjye nkashimira yuko mumpamagara nta kibazo cyose, nanjye mba mbakurikiye kandi nifuza kuba natanga ikiganiro.
Nibyo rwose yego,
abavandimwe muri uri kubona bw'ibyuma ati nawe yagushimiye n'izando zenda bakurikiye cyane ndi nyamagara.
Na yakumvise rwose, urakoze, natwe turagushimiye cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mwese muri abatumirwa muri iki kiganiro muri isanga cyo kuwa gatandatu, ni umwanya wanyu. Kuri telefone turi kumwe na Delphin.
Hello,
urakomeye?
Yego ndakomeye.
Uratangaza iki rero?
Ahite gusa nashaka kurambutsa inshuti ziri mu mahanga.
Mu yahe mahanga?
Mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania n'ahandi.
Ye, basuhuze.
Nagira ntangurire kwitwa n'umutabazira abantu ari muri Zambia.
Komeza, bandanya.
Ndasubira ku mwene wacu Enoke ari muri Afrika bisibe. Nkatashya n'abandi bose dukorana akazi k'ubwigisha ino mu Burundi.
Aha, ye, urakoze Delphin.
Eko namwe murakoze, mumpaye umurongo.
Ikomera.
Namwe mukomere.
Ijwi rya Amerika, turi kumwe kandi na Armand.
Armand,
urakomeye?
Turakomeye.
Uratangaza iki?
Genda shaka kuvuga kubyerekeye ishyirahamwe mpuzamakungu ryerekeye agateka ka muntu. Baheruka gutanga bariya abahinga ba ONU baheruka gutohoza ku mabi arimo arakorwa mu Burundi. Shukuri kubyo bashikirije twagiye tubyumva ku maradiyo, ariko koko nibyo, ni ukuri, ni ibintu biriko birababaza abantu ku buryo abantu bariko baranyuruzwa mu bintu bitatahuritse. Ngira n'igihe bajya gutanga kiriya cegeranyo mu Suwisi, hari umuntu ngo yarahije kunyuruzwa mu za Gihosha yitwa Leoporo, sinzi iri zina, n'abandi ga rero ubu hagizweho ngira ngo no mu Kanyosha ata muntu akigenda atakigenda kubasizere kushika masambi atamuna bakiri hanze ku buryo basigaye bakwitwa imipanga. Sinzi ni igihugu nibaza ko kiba kitagira ngira ngo amategeko.
Oya, buretse abo ngabo bakubitwa imipanga, hari uwo muri iyi minsi byabayeho
umuntu yahita ari umuntu yakubiswe umupanga mu ibutiki, baramusahura utwiwe barabitwara.
Wari uvuze ngo ni igihugu kitagira amategeko, ariko nta gihugu burya kitagira amategeko, ahubwo abashinzwe kuyubahiriza
baba bakwiye guhana abo bantu basigaye bitwaza imipanga mu ijoro. Mu isanzwe icyo cyegeranyo ni by'ukuri nicyo, nibemere ko amakosa ari karaba mu gihugu
abantu bari baricwa abandi banyuruka nibavyemera hama kugira ngo babone Burundi burakenye bureke kuguma bavuga ngo ntango ntagatika ka muntu kariko arahonyangwa nuri ari hakujya na uri hakujya urabyumva ibiko biraba mu Burundi nini baza ko hoba inama bagahagarika ibintu kugira ngo abantu basubire baronke umutekano bareke kwirwa bari kuba wirwa baricwa mwaka dumva ngo nta ntuze ngo nta ngo umutekano ni wose none mbega bajya mwibara kuba umutekano ari wose bajya mwibarora kwiyamiriza yashyirahamwe mpuzamakungu ry'agateka kazi na muntu wumva ko banaheruka nuko nahatera hari Bujumbura bakahatera ni bande mbega bagiye kuhateraho njye nibaza ko mu bisanzwe bareke hama kandi nimba ari kujya basabye harimo ibihugu byinshi byasabye sefi kwishobora gukora n'iby'ukuri nanjye ndashyikiye biriya bihugu byavuze ko bishyikiriya sentare sefi kuyotangiza amatohoza kuko n'ibintu n'agahomerabunwa n'agahomerabunwa aho ibintu biba abantu barorera ubu hageze aho bavuga ko baza kurwana ngira ngo na oni nibyo numva birirwa biravugwa ko baza kurwana ziriya za maporobu hamwe zoramukazi zije bakazigutira umuti sinumva nde nibaza ko
ariko ibyo byaraheze bya maporobu ndumva byaraheze
byaraheze ariko numva ko oni n'ubu iguma ivugwa mu majwi igumirwa amajwi ko iyo barumvikana cyangwa yikaza ize kabasirikare ko bashobora kuyivona imaze kubwira abanyagihugu ngo duhaguruka ngo twarwanye n'ibintu ari umuntu w'umutegetsi n'ibintu njyewe numva biteye ubwoba ngira ngo atabishobora kudushikana ukiyumvira na ziriya mpunzi ziheruka kwishwa mbega leta y'Uburundi ko atakirashobora kuvuga kwa ziriya mpunzi ari ikintu gishobora kuba umuntu atazi
ariko
abantu bashobora kwicwa
ntivuga iti arma oya leta yabivuze kubera ko ndibuka ko ari jyewe ku giti cyanjye w'ibyivugiye mu makuru hano ku wa gatandatu ushize ko umushikiranganje w'imigendanire mbese reka mbivuge mu kinyarwanda umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga urabyumva Alain Nyamitwe yashyize kuri Twitter ati leta ya Kongo ikwiye gusobanura ukuntu abo bantu bishwe yarabivuze ni ukuvuga rero kuvuga ngo ntacyo leta yabivuzeho ntabwo ari byo kandi nanone ahubwo rero nanone ikindi nge ndakeka leta y'u Burundi simpamya ko yicaye ntabwo mbizi neza ahubwo icyo dukwiye gufatanya gukora ni ukureba nimba leta y'u Burundi koko hari icyo irimo ikora naho ubundi kubivugaho yabivuzeho ahubwo noneho irimo irakora iki
nibabivuge nyene basubije gucyakogo nyine kuko gihoze ukumva ngo bene kubikora baravuyeho barahunga bisanzwe ntituze guhendana ni ibintu bishobora kuba bizina birimo bo ibyo bihugu byombi niba ko ntituze guhendana se turabanundi turaza ubwenge
oya ariko rero Arma twumvikane burya hari igihe ugomba kuvuga ibintu ukavuga uti ndakeka cyangwa se ukavuga uti ndahamya iyo ukeka aho gaho bishobora guhita nkabyumva ko ukeka ariko iyo utangiye kuvuga ngo ibihugu byombi ngo birimo ufite ikihe kimenyetso ufite ikihe cyemezo
kuki ufata ziriyangabo zari hafi yaho bakazikura bakazimurira ahandi ni ukuvuga ko bari bafite igituma
ariko rero
bari abahinga bagiye gutohoza biriya
urabyumva ariko Burundi nta ruhare rubifitemo nibyo uri gusobanura
bakuraho bari abasirikare kugira ngo kumbure ntibaze gutanga intuzenya ntibaze gutanga amakuru y'ibyo bintu uko byagenze
abo bakuye aho ngaho nibariya bagirizwa ko barashe impunzi none se abantu barasa abantu ukabagumisha aho ngaho
none kuba bayabukuye kugira ngo ntibatange amakuru kuri bariya
bakabaone ahubwo bakuye kubafata bakabafunga icyo ngicyo nicyo numva twazabaza leta y'u Burundi nimba ari kirimo ikora bakabafata bakabafunga mu rwego rwo gukora amatohoza
bamenyekane bariya abantu bagiye kwica bariya bantu bangana kuri
icyo ngicyo nicyo twasaba leta
nicyo tutari kuturumva
oya banza umenye nimba leta y'u Burundi hari kirimo ikora kugira ngo iganire na leta ya Kongo kuko bashyiremo imbaraga abantu bakekwa ibyo byaha bashyikirizwa ubutungane nicyo numva twashakisha niyo makuru twashakisha naho ubundi kuvuga ngo ntacyo barimo bakora ntabwo tubizi kugeza ubu ari wowe ari nanjye sibyo ibyiza ahubwo nawe tuzafatanye dushakisha ayo makuru leta y'u Burundi urimo urakora iki ako kabazo tuzakabaze twese kandi nawe ufite uburenganzira kubera ko uri umunyagihugu utora perezida wanyu mwaramutoye nubwo yego itorwa rye ryateye akaduruvayo tuzi twese tubona ariko rero yaratowe abashinga amateka mwarabatoye nabandi bategetsi bo mu nzego zitandukanye nukuvuga rero ni intumwa zanyu muba mufite uburenganzira bwo kubabaza muti muri gukorera icyo abavandimwe bacu ni uburenganzira bwanyu nuko baza umushinga amateka baza umushikiranganje uwo ari we wese baza perezida wa repubulika ushobora kumwandikira nimba usabye audience kubera ko perezida wa repubulika aba afite imirimo myinshi cyane aba afite gahunda irimo ibintu byinshi cyane
ibyo biragoye ndibaza nta sinzi ko bizobaho
Armand twumvikane iyo wavuze ikintu ngo kiragoye wowe uba wishyizeho inzitizi kandi perezida wa repubulika abereyeho kubakorera kandi perezida wa repubulika ubwo se wakwihanukira ukambwira ngo perezida Nkurunziza nta banyagihugu ajya yakira bakaganira ntabo
byose twese turabikora ariko wenda nibaza ko bidakunda naho busaba
wishyizeho inzitizi niwe winaniwe rekeraho njye nari ndimo nkugira inama y'ukuntu ushobora kubikora erega niyuta buretse twumvikane ndi umunyarwanda navukiye i Rwanda ndahakurira nahavuye nje gukora hano mfite imyaka 44 ni ukuvuga rero n'u Burundi narabugendereye nari mfite bene wacu mu Burundi cyane urumva
nagiye mu Rwanda hanyuma imiryango myinshi
ni uko rero ntabwo rero wambeshya ngo u Rwanda n'u Burundi ngo ntabwo mbizi
urabizi ariko ndakubwira ubunyene uragenda usabe ordias cyuraruyonze cyangwa ejo
okay nibyo rero nakubwiraga niba nyine kubera imirimo myinshi ya perezida wa repubulika ntabwo ayibona aka kanya ejo ariko hari mu cyumweru gita mu ndwiza mu kwezi gutaha ashobora kukwakira ariko byibura wegira icyo ukora umwandikire azayisoma he nayisoma ashobora kubwira abo bafatanya ati nimubwire ukuntu uyu muntu tumusubiza kuki se utabikora hanyuma wo kareba ahubwo niba atagusubiza kuki utabikora
wewe umukuru nawe urazo urazuhamagara rero uriya umushikiranganji nimba ari umutekano kugira ngo tumubaze wa leta kugira ngo tumubaze ibyo ariko arakora nyine kugira ngo iriya tohoza ryaba ariya
bantu ese nturi uri Bujumbura se
oya
okay niba utari Bujumbura ariko rero aho uri hose umushikiranganji yaba umushikiranganji yaba buramatari yaba nde umutegetsi uwo ari wese buryo ufite ubushobozi bwo kubugeraho
umenyeshamakuru byoroshye kuwamutumira twe abanyagihugu
oya ntabwo nzamutumira gusa kubera ko kabazo kawe kamwe akorera igihugu cyose yego ahubwo tumutumiye reka ikindi umushikiranganji w'umutekano ashinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ntabwo ashinzwe umutekano wo muri Kongo
muri Kongo naho hariya byabaye ku Barundi muri icyo gihugu
nibyo ariko rero twumvikane bari impunzi
naho bo bari muri Canada yo afite uburenganzira bwo kugira icyo avuze
yakivuga nibyo ariko ntacyo yakora icyo yakora gusa ni ukuganira na leta iyo yindi icumbikiye abo bantu b'abavandimwe bakaganira bakareba igikwiye gukorwa nawe ikindi se yakora niki ntabwo yagenda ngo afate umusirikare ntabwo yatuma polisi ngo ijye gufata umusirikare muri Kongo icyo gihe yabasondereye ubusugire bw'igihugu cy'abandi igihugu cy'abandi rero nacyo ukuntu cyabyitwaramo bishobora no kubyara intambara ubwo se urumva ibyo bintu bishoboka ntawe shyira mu gaciro icyakoze nitubona hano ku Ijwi ry'Amerika nitubona koko hari abanyagihugu benshi banyotewe kuganira n'umushikiranganji w'umutekano kuri radiyo tuzamubwira noneho we natanaboneka ashobora kuzatuma umuvugizi we kandi ibyo bihora biba umuvugizi w'iriya minisiteri umuvugizi wa polisi ahora kuri iyi radiyo duhora tumukenera tukamubwira akaza tukaganira mukaganira mukamubaza ibyo mushaka
kugira ngo tuzamubaze icyo kibazo
yego tuzabikora ariko namwe nimushyiraho akanyu. Erega iyi radio ntabwo ari yiza abatunganiriza imitekerereze imitekerereze n'imikorere.
None ko ariyo turiko turitura nta yindi wenda izindi urabizi nawe sivyo ndinda kuza gusigura.
Ndabyumva.
Dushobora niyo abantu bishobora none yindi katwavuga ko niyahe.
Ndabyumva ariko radio ntabwo ari yiza abamarira ibibazo iyo ariyo yose. Nimwe bwe mugomba kwimarira ibibazo.
Ariko mugabo ijwi rishike kure none ayaho radishikana ijwi kure ko uzi uko byagenze.
Ese waruzi n'ikindi? Mu Kinyarwanda baravuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Urakoze Armand. Urakoze reka duhe ijambo nabandi.
Hanyuma gato.
Amasogonda 20 gusa.
Nashaka mutubare nyine ko izi impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zimwe zirahunga izindi zigahunguka, zirahunguka izindi zigahunga, byo biko birava kuko iki?
Jya wumva makuru kubera ko ndumva duhora tubivuga. Jutega makuru, jutega matuwa makuru, uzabona igisubizo, uzabona inyishu.
Burya nanye nta munsi n'umwe yigera ncika.
Kuwa gatandatu bavuze ko abahunze bavuze ko abasubiye guhunga bavuze ko bahungishijwe n'iki? Nimba warakurikiye.
Nkabo umuntu aracyuye itoki. Ngo baravuga ko bari batashe muhira hanyuma baragira babirukaho mu ijoro.
Yego.
Urumva?
Eh,
bavuga cyo mu ijoro.
Ubwo urumva ko igisubizo gifite
kugenda bategeza n'ubundi kugira ku guhunga.
Igisubizo rero uragifite iki kibazo cyawe?
Nibyo ni twashaka kubaza rero kugira ngo batubwire inyenye ibyo bintu gituma bamwe bahunga abandi bagahunga.
Yego, reka tuzashaka abashinzwe intwaro bazamuzaganire nuko babahe ibisobanuro. Urakoze.
Murakoze namwe.
Komera.
Sawa sawa.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, noneho turi kumwe na Zirambona. Zirambona we. Urakomeye.
Ndakomeye Thomas.
Niki zikubona?
Sa?
Niki zikubona?
Yo, nakuzigeza zina ndagumva uko nyene, ariko nayo nagiye niko kuko byagudisha.
Ntiwabaza papa uti kuki wanyise gutya?
Nikuvuga papa. Nibaza ko takiriwe kirewe mbira ko hari umutaneri watwara nga muri komine roro yitwa gutyo.
Bari inshuti barabagenzi.
Nawe yashatse kwizira ryaje kwitwa ibyo bahije abategetsi.
Nawe uzategeka?
Nibaza ko atabwo zotegeka zotegeka umuryango wanjye kuko sinize.
Ntiwize?
Oya sinize. Byarasa.
Ariko ushobora kwiga. Kwiga se bijya bihagarara?
Kwiga nabwo bihagarara. Ariko kimwe gusa nubwo umuntu atowe kwiga ayo mashuri afite ibindi yo kwiga n'ibyo nagira mvuga.
Yego, kandi bishobora kukugeza no ku butegetsi.
Bishobotse Imana ibikunze.
Nawe, erega, Imana ifasha uwifashije.
Yego, ndabizi.
Nuko, uratangaza iki rero?
Mbo ni kuvuga nagira mbanze nifandikanye n'ujya nabajya abavandi bo bagezaje bari mu Rwanda. Ubuzima bw'iki gihe bwe buragoye cyane gusa udashakishije. Ni kuvuga je igihe naheba amashuri nani nahebe mu wa gatandatu n'ujya mwana yaravuye kuri radiyo mu kanya. Ariko nari nzi ko ubuzima bwanjye buhagaze mu bwana bwo bwahagaze. Ni kuvuga rero benshi bari bazi kabisa ko bizongora kubaho kuko mama yari umukene, papa nawe ntabwo yari akibana na mama. Birumvikana ko ubuzima bwacu bwari bugoye nyine. Ariko rero ni ukuvuga yuko ubuzima maze kubona ko bugoye nakomeje ndashakisha ndajya mu bisagara hama nza kwiga umwuga wo gusudira. Ubwo navuye nshobora kuza ndakora utuntu ajya amafuto bagaje y'amakinga noneho nza kumenya gukora za metarike no gukora izi mbabura zitandukanye zijya ko vandarateri zikanyaruka guhisha. Ubwo rero Imana yarabikoze ubu nawe murambayeho nk'abandi bose. Ntabwo nibuye mu kubaho burya uza gukira indwara aragira ati ujya mwana yagiriwe inama nziza ko yohera ku rukwavu cyangwa ku ruzeya ku nkoko.
Zirambona ndagushimiye cyane iyo nama umugiriye, ariko nari mfite akabazo nagira ngo twunguraneho inama. Yego, ubayo nk'abandi ndabyumva. Ariko hari ubwo ushobora kuzigama. Kuzigama ni ugushyira nk'udufaranga ku ruhande uka uteganirije iminsi mibi izaza cyangwa se uteganije kuzakora undi mushinga. Ujye ushobora kuzigama, ujye ushobora gushyira amahera ku ruhande.
Bo ni ukuvuga ayiwacu hariho udushyira hamwe duto duto tw'abanyagihugu. mugihe umuntu atarazamuka cyane aratwifasha akazarashya kudufaranga buhoro buhoro akongera agakora n'utundi tuntu kuri ku ruhande kugira agashomeri kazoza azoza aragurisha agatuga tukabeka mu cyane yego ibyo bibaho turabikora
ni ubagira inama rwose hanyuma impamvu nari nkubajije ako kabazo nuko nanjye nkiri mutoya ngitangira gushakisha ubuzima hari umuntu wangiriye inama ati mu mahera yose ubonye umuntu ukayafata mu ntoki ari ayawe jya ufata kimwe cy'icumi ukishyingura ahantu ukizigame ukibagirwe ntibizakubuza kubaho neza nyuma imyaka izashira uzasanga ufite ubukungu nkubwije ukuri ntabwo iyo nama nayumvise ntabwo nayikurikije ariko naje kwibuka nyuma ndavuga nti ariko ntindi umuswa rwose burya bigeze hariya umuntu baramwigisha bikamunanira nuko nikubita agashyi narikosoye ibyo nanjye ni ubuhamya buhaye nuko rero ari wowe ari n'abatwumva batoya nka Mobutu mugiri iriya nama na Jean de Dieu nawe zirambona uriya mwana Mobutu mumugiriye inama ndibwira yuko yazumvise n'abantu baturanye bazumva nabo bakamufasha kureba ukuntu yazishyira mu bikorwa reka rero natwe tumwongerereho akangaka amafaranga yose azajya abona kimwe cy'icumi ajya agishingura ahantu akizigama ahantu
cyangwa akira mu ikese cyangwa se ashyira mu dushyirahamwe duto duto
mu dukese d'entraide hariya tuba duhari niko nibwira ibintu nk'ibyo
cyangwa harimo n'uturima nyine uturima duto duto tw'abana
uturima duto yego zirambona yego
harakantu gatoya nagira ndangiriza ko Thomas kakabazo nagira ndabibariza
eyi
ni ukuvuga twebwe n'iwacu buriya twegeranye na hariya igahombo kwa Zeriya
ngo kwa Beriya
kwa Zeriya uyu yahungiye muri Congo
Beziya
Zeriya uyu yahungiye muri Congo bavuga yuko baheruka kwica abantu biwe bajanye nawe
yego
nagira ndabibariza akabazo kamwe muzomutubariza ni ukuvuga yuko ino hari amakuru acana cyane ko yuko Zeriya abo bajyanye muri Congo yabahenze yamaze kuyibyarya kandi yababwira ko abona ikijyana na Bikira Mariya none se ujya mu metre ari mu barongoye abahariya mwaziya mu nzu ziri hariya bavuye ino ubu muzi w'umuturariza akaduha umuco yuko Zeriya yabyaye cyangwa atabyaye ugushafuka
yabyaye
ko yaba yarabyaye cyangwa atabyaye yaba yaragiye gushaka akabyara cyane atagiye gushaka ari ibintu byo kumucafuza byo ariko birasha kunuza ku makuru y'abantu gusa
kumucafuza se ntabwo yemerewe kubyara se
ni ukuvuga yaguye ino atabyemera avuga ko ari umuntu abonekerwa na Bikira Mariya nawe abwira ibibazo kwiyegurira Imana
buretse twumvikane kwiyegurira Imana usibye ko ntazi ibyo ari byo umuntu yiyegurira Imana gute yavuga ariko yiyeguriye idini cyangwa yiyeguriye ishyirahamwe rinini imana si ikeneye ko tuyiyegurira simbizi ni ikibazo nkora nibaza mbaza n'abantu nkabura igisubizo ariko icyo ntashaka kuvuga none se tuvuge ko yiyeguriye ibyo yemera bimubuza kubyara
bo ni ukuvuga ino uko abo abasengiwe bose bari babizi bari bazi ko ari umuntu abonekerwa na Bikira Mariya ari umuntu avugana nawe abwirizwa kuba yo kwihebera imana atakubyara kuri mwa tanu kujya gushaka
reka icyo kibazo tuzagerageza yego ariko njyewe nishyiriraho agakeregeshwa kanjye na Mariya yabyaye Yezu niko mwiga muri Bibiliya na Korowani irabivuga ndetse y'abayisilamu irabivuga yuko Mariyamu yabyaye Isa nuko noneho rero Zebiya rero nimba mwumva kubyara ari ishyano y'abakoze reka tuzabibaze tuzabishakisha n'uriya mu metere nyine nk'uko wabivuze uravuga wa wundi wigeze kuganira na Edi Rwema
umwe baganira ejo niba atarijya ejo
yego tuzamunyuraho hanyuma Zebiya tuzamubarize tuzamubaze nimba koko yarabyaye
yego muzagukoze Thomas
urakoze
nawe bari bongera umugisha
twese
yabamerse
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga kuri telefone turi kumwe na Jonas we Amakuru yawe.
Makuru meza.
Kuri gutwenga bite?
Eh nubwa mbere mvugiye kwizwe cy'America.
None urishimye cyane bigatuma utwenga gutyo.
Cyane bose mfite umunezero urengeje.
Nuko Imana ishimwe pe. Uratangaza iki rero?
Yewe urazi ikintu nashaka kuvuga. Nashaka kuvuga kwa ndijya bintu kwa bijya bavuga ngo ni byegeranyo bajya abantu baja kubyiyamiriza no kuvuga iyo bagiye kubyiyamiriza bagenda bambaye impuzu z'imigambwe.
Yego.
Hanyuma rero bijya bintu bigatuma abantu bahunze impunzi zahunze umenga zirushaho kugira ubwoba.
Aha.
Natwe turindo tukagira ubwoba.
Burya imigambwe mbese batera ubwoba.
Eh?
Imigambwe batera ubwoba.
Oya, si kuvuga si yose dutera ubwoba. Hari iyi fisi ingufu gusumbya iyindi.
Izo ngufu bakazikoresha ariko mu buryo butera ubwoba abanyagihugu.
Mu majambo.
Aha. Nuko none se ubwo wabagira iyihe nama rero ko ari abanyagihugu nkawe?
Inama je numva nubagira nuko ijya myambaro y'umugambwe boza barayisiga muhira bagiye mu kwiyamiriza ibyo byegeranyo. Bakagenda bambaye impuzu zisanzwe.
Naho ayo magambo se ahembera urugomo, ahembera urwango, urabemereye ko bakomeza kuyavuga nimba bayavuga koko?
Nje ndazi ko nawe wamuyumviriza.
Yego.
Wamubyumva, none wamubyumva.
Aha. Nuko.
Eh?
We ntabwo urajya mu myerekano mbese?
Jewe. Oya, ntacyo noza kwiyerekana jewe.
Ukajya kwiyerekana uvuga uti mwebwe rero muri kuvuga ngo muri kuvuga ayo magambo mabi ni musigeho nawe ukwiyerekana.
Wogenda urumwe.
Oya, washaka abandi mufatanya. Ariko mu mahoro mukabikora mu mahoro.
Cyangwa kumesura.
Niko ye ko numva mwabaye ibikanje mwaho bitera.
Barabaye ibikasi.
Yo. Maze rero ndibwira yuko igitangaza yonazi rwose ndibwira yuko ibyo bintu bizageraho bigahera, abanyagihugu ntibakomeze gutera abandi banyagihugu ubwoba. Yonazi, wenda gushimiye.
Murakoze cyane
kandi nejejwe nawe nuko unezerewe cyane.
Mwakoze kumpa umurongo.
Komera rwose. Muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nta kubona ni byiza, icyo nshaka kuvuga ni byiza cyane kubona umuntu wisekera umuntu twenga kuva atangira kuvuga kugera ahejeje avuga. Yonasi rero ndamushimiye pe. Noneho kuri telefone dufite Tuyishime. Tuyishime we. Tuyishime, amakuru yawe?
Neza.
Nuko.
Aho muri Amerika mumeze?
Turaho, harasusurutse, harakazuba, nuko kandi biranejeje ko turimo tuganira ramwe. Nuko uratangaza iki rero?
Ariko nubu zaza mu Rwanda ryari ngo kuko tukubona amaso ku maso.
Ndimo ndabitegura muri uyu mwaka. Nimbona konji nzaza rwose.
Tukumva kuri radio.
Umva
rwose umunyamakuru wo mu Rwanda agenda akajya gukorera muri Amerika, tukamwumva tugatanga ibitekerezo tukavugana. Rwose dukwiye kuzakubona amaso ku maso.
Tuzabonana amaherezo pe. Usibye ko ninza mu Rwanda, ntabwo nzajya kuri radio ngo ngiye gutera hejuru ngo nteze ubwega ngo naje mu Rwanda. Reka da, ntabwo abo tuzabonana. Abandi nzababwira nti abandi nyuma nzababwira kuri radio nti narabasuye nubwo tutashoboye kubonana, ariko mundi ku mutima.
Nta kibazo, igitekerezo nagiraga ngo ntange.
Yego.
Njya mbashimira ku makuru mutugezaho cyane. buriya nka bari abantu bagaragaye ko badukoreye ubusambo bo muri ADPR
buretse baracyarabere baracyarabere wibacira urubanza inkiko zitararangiza akazi kazo
none baregwa iki
bararegwa ntabwo barahamwa n'icyaha baragikekwaho urabyumva igihe rero bagikekwa igihe urukiko rutaravuga ngo dore iki cyaha kirabahamye nabere urabyumva ibyo burya umuntu wese urukiko rutarahamye icyaha ni umwere nubwo yaba ari mu maboko ya leta leta ihagarariye abaturage kugira ngo uwo muntu bakekaho ko yononera rubanda abe niba ari byo koko babe bamushyize hariya bamurebe niba koko yarabikoze noneho nimba yarabikoze babimuhamye ni bande ni abacamanza bagendeye ku mategeko ari mu gihugu bwevuga rero ngo bariya babononeye ngo barabibye ntabwo babibye reka imanza zizarangire
ariko nyine nagiraga ngo ngire icyo mbivugaho
yego
kuko nk'ari amafaranga twayatangaga ntihari nko kugahato neza neza ku buryo n'agatungo kawe mu rugo warakagurishaga bavuga ngo bagiye kubaka nyine ngo inzu ngo y'icyicaro cya ADPR mu Rwanda
ariko se twumvikane twishime njyewe ntacyo mfa n'amadini umuntu wo mu idini aza akagushyiraho imbaraga ukagurisha itungo ryawe ugamije iki uba ugamije iki
nyine icyo gihe ibaze abakubwira ko nyine ugomba gukorera itorero
rikagukendesha ukabyemera warivuyemo se aho kugira ngo ukene
nyine urumva nabyo byabaye ikibazo kumva bahita babagiriza ko nyine banabinyereje
ikibazo ni mwebwe tuyishime aho twari tugeze ikibazo ni mwebwe ni mu mitwe yanyu umuntu araza akabashyiraho iterabwoba ntimunamurege mu rugo ntimubwire polisi muti umuntu ari kudusahura erega ibi nikira ngo ni idini ngo ni itorero mukemera mukikenesha ntacyo mfa n'amadini ariko ibyo byose aho ndumva ari mwebwe ikibazo kiriho ntabwo ari abantu yego nabo nimba barakoze amakosa nk'uko twabivuze bareke inkiko zirabafite zizabacira urubanza hanyuma ubwo ngubwo uzibye ko n'amatungo yanyu nimba mwarayagurishije ese muzajya kuyasaba ngo bayabasubize
buriya dutegereje bizava mu nkiko
wowe se wagiye kurega uti nanjye mu gifaransa babyita parti civile wagiye kurega uti nanjye narahohotewe muri uru rubanza nanjye ndashakamo ko muzandenganura dore nagurishije itungo ryanjye wagiyeyo
ariko warega kandi n'ubundi umuntu akiburana
nawe ufite uburenganzira bwo kurega
zaba zibaye ebyiri
yego mu rubanza rumwe iyo ubona warahohotewe uragenda muri urwo rubanza nawe ukavuga uti dore uko nahohotewe muri uru rubanza nanjye ndifuza yuko ndenganurwa
oya buriya icyo dutegereje natwe nibabagira bene natwe tuzabiregera
nuko tuyishimiye urakoze kuri telefone twari dufite Calixte ariko ndabona dushigaje nk'amasegonda 20 gusa Calixte we Calixte
halo
urakomeye
Calixte zimwiriwe
uwa ntabwo ari Karekezi ni Kamirinda ariko twese dukorera ijwi rya Amerika ni mwebwe dukorera yego amakuru yawe rero nuko natwe nuko turabyishimiye noneho igitekerezo cyawe mu ijambo rigufi cyane kubera ko dushigaje amasegonda 10 ino se ni amasegonda 10 hari
icyo yendaga kuvuga ni kuri bariya abantu biciwe muri Congo nagira ngo abantu babishinzwe bakurikirana babikoze babihanirwe kuko barakosheje cyane icyo nicyifuzo nifuzaga ni kimwe n'uko ikiganiro cy'umuziki kiba ku wa gatandatu azongera ukagikora kuko twarabyoherwaga cyane ari wowe ugikora waduhaga indirimbo tuzagamo zikora ubu ngubu bazivugiramo tukumva ntabwo bimeze neza
ndagushimiye cyane Calixte we ndatumika ku batware banjye hanyuma bazabyige bongere badutegeke icyo tuzakora n'uko tuzabikora mwese rero
nabikora nawe umubwire nakavugire mu ndirimbo
yego ndamubwira we ni umukolege ndamubwira ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Na urakoze namwe mwese muteza amatwi ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane. Maze rero abo tutashoboye guhijambo mwihangane, nakagaruka murakarama, mukomeze muryoherwe na radio ya ijwi rya Amerika.